Noma.
Yeah.
Drifting. Check.
Giovanni.
El Clear Jesus, the Zambia and Tanzania.
The four and a Sarali. Sarali. The Pindana Dorali. Dorali. The Gurana Ferali. Ferali. Babadili na magari na mademu wazuri tuwa enjoy. Tafuti kiki kiki ya nitafuta mimi. Natafuta pesa ili nitese mjini. Zimeisha na dharau na shida tuwa sahau. Nimetoka mbali na wewe unajua. Na mademu sao mimi ndo nachukua. Wafurahi usoni moyo ni wanachukia. After bine, I'm making a money. 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 Pick a bola bash, bash.
Hola prueba muine ni fuego.
Pick a bola bash, bash.
Osa de chamo soko nezo iwe.
Pick a bola bash, bash.
Ah, ugaona chapule kila iwe.
Pick a bola bash, bash.
Baba mwine ni fuego. Ni musomali mufani kwa ipaneo. Kuchoka peni ni nazivilo kamba. Mama dabwa tinikamba chepa makwego. Nikumbuka madezi nezo palauka. Kupaza lionseche nikauka. Manje ya pafa pasa sinigo na pampasa. Bambu ushinga hati nizesauka. Bachipululu na bazanga bapaka. Nazipeza njide baya pasaka. Kero walididonkala wa sekondi. Nga ni mashozi ni fola pe sekondi. Sila kia ni mapalo. Siniona mafuto na vala mapalo. Nicholi mbatalo. Pati ufani kacheku ziba hasi. So boy in Java.
After bine, I'm making a money. After bine, I'm making a money. After bine, I'm making a money. After bine, I'm making a money.
Pick a bola bash, bash. We really manasa na lolo ke. Pick a bola bash, bash. Uke puse fasho ni sakala. Pick a bola bash, bash. Tia mwonga we need to know na.
Pick a bola bash.
Akapasa kuliba mapoka. Benzo ntiakilila mulimbe na kosa. Time ikafika ni soche. Ni using a check your claim but kulisoche. Hapa phone ni 111. Ima blow a chenga landmine. Sini feature mu 3 and below. So kankala na bine ni zile minokas. Wale sawali mpalapa. Sunga pili vachitide ni nkalapa. Tie juju te alitalanda. Swide wa kumfwe pat ni kanapo. Mumanti mapin 15. Broku ni yamu 2016. Jine mwaite bantine post wanga. Maluksi che wat monika ikapo swag.
After bine, I'm making a money. After bine, I'm making a money. After bine, I'm making a money. After bine, I'm making a money.
Pick a bola bash, bash.
Muda biashara wewe.
Pick a bola bash, bash.
Eka mpira chini.
Pick a bola bash, bash.
Meniangalia, nijui.
Pick a bola bash,
yo,
bash.
Tele lies.
Malengo yangu, uwezi kuyajua. Niponunua gari, we ulichukia. Maneno mingi, we uliongea. Na maneno machafu, miku nitolea. Iso ndumba, baraka za Mola Baba. Biashara kwenye simu, usisoge nyumbani. After bine, I'm making a money. After bine, I'm making a money. After bine, I'm making a money. After bine, I'm making a money.
Pick a bola bash, bash.
Hola prueba muine ni fuego.
Pick a bola bash, bash. We really manasa na lolo ke. Pick a bola bash, bash.
Ah, ukaona chapule kila iwe.
Pick a bola bash, bash.
Muda biashara wewe.
Pick a bola bash, bash. Uke puse fasho ni sakala.
Pick a bola bash, bash.
Osa leta musoko nezo iwe.
Pick a bola bash, bash.
Meniangalia, nijui.
Pick a bola bash, bash. Tie munga wini ile temune.
Yo, no madrift na J Cash. After bine, kapo bola bash. Ika bola bash. Ha ha ha, tele lies. I got you, Cleo Jesus.